Johnny Cool.
The Bout J Mall.
Go pale Queen Queen. Mepita Piu Piu Queen.
Slay Queen Moka Vids. Kulibegelo wene ya mochila machek. She's the shit. Ana passport ina visa. Ana kofesa pona recross kui biza. Ni Benz. Phone ya makamera ya tatu. Isetili biza tikumbu ila tiwanzatu. Ni Benz. My US dollars per bed. Ni matop divas per bag. Ati kansiva maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali single bati ya na sugar daddy. Ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Tili biza tikumbu ila kuno kansiva maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi, ali teke ni pata na sugar daddy, apa benze ku Dubai. Ku Abu Dhabi, tili bize tikumbwila kuna kasi on. She likes things, ali temo tuntu. Ona chewi buye apala kumutu. Kwena looks are deceiving ni kruku. Tina envela muka mwabama wacha pupu. She do it for the gram and the like. Selo isi tikaona mabamzi we like. Ndani ulibwe no guli sako to my dress. My boyfriend jeans, perfume na to my best. City gonna go my WhatsApp status. Timava baula full of my past papers. If the shoe fits, put it on. Unga pae na munti wende wa suli loy. Slay Queen Moka Vids. Kulibegelo wene ya mochila machek. She's the shit. Ana passport ina visa. Ana kofesa pona recross kui biza. Ni Benz. Phone ya makamera ya tatu. Isetili biza tikumbu ila tiwanzatu. Ni Benz. My US dollars per bed. Ni matop divas per bag. Ati kansiva maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali single bati ya na sugar daddy. Ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Tili bize tikumbwila kuno kansiva maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali teke ni bati ya na sugar daddy. Apa benze ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Tili bize tikumbwila kuno kansiva maenda.
With the pressure ya ma social media. Kumie suku kwari wako Julia. Dead dead. No wanta kumpia. Soft life. Any food uvena kulia. Tuweberaba nesu waliparwa. Nimini mumpia bena wafyarwa. Waposta maene sikuria chida mabuarwa madola. Taya kutuka poe fondabo. Tavase lenka na kwekia ekonomi. Yonse wanunki na makoloni kanshi. Washiti shemi vini kuma foreign. Sugar daddy na mameni ya bastore.
Slay Queen Moka Vids. Kulibegelo wene ya mochila machek. She's the shit. Ana passport ina visa. Ana kofesa pona recross kui biza. Ni Benz. Phone ya makamera ya tatu. Isetili biza tikumbu ila tiwanzatu. Ni Benz. My US dollars per bed. Ni matop divas per bag. Ati kansiva maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali single bati ya na sugar daddy. Ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Tili bize tikumbu ila kuno kansiva maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali teke ni bati ya na sugar daddy. Apa benze ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Tili bize tikumbu ila kuno kansiva maenda.
Yeah, so ni not send that in a person or something. Otherwise ama issues ya mwafweka ukule ya landa poesha. Tona mo 5. Ela big Richard Sands.